Abanyefezi umutwe wa gatandatu. Bana, mujye mwumvira ababyeyi banyu kuko ari byo bikwiriye abanyagasani.
Ujye wubaha so na nyoko.
Niryo tegeko rya mbere ririmo isezerano.
Bityo uzagubwa neza kandi urame ku isi.
Namwe babyeyi, ntimukarakaze abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubamenyereza kandi mubagezaho inyigisho za nyagasani. Mwebwe nkorera gahato, mujye mwumvira abashobuja bo ku isi mubikuye ku mutima nk'abakorera Kristo, mutinya kandi muhinda umushyitsi. Ntimugakorere ijisho nk'abashaka gushimisha abantu, ahubwo mukore uko Imana ishaka mubikuye ku mutima nk'abagaragu ba Kristo. Imirimo y'agahato mukoreshwa muyikorana umutima ukunze nk'abakorera nyagasani, atari nk'abakorera abantu. Muzirikane ko icyiza cyose umuntu akora, yaba inkorera gahato cyangwa uwigenga, azagihemberwa na nyagasani. Namwe bakoresha, mugirire mutyo abo mukoresha, mureke kubashyiraho iterabwoba. Muzirikane ko ari mwe, ari n'abo mukoresha, mufite shobuja umwe uba mu ijuru ufata abantu bose kimwe. Ahasigaye mushake amaboko kuri nyagasani no ku bubasha bwe bukomeye. Mwitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi, ni ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe. Nuko rero nimuhagarare kigabo mukenyeye ukuri, mwambaye n'ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza ari ryo butungane, naho mu birenge mube mwambaye inkweto ari zo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Muhore mwitwaje ingabo ariyo kwizera Kristo, ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi. Mwambare ingofero ya gisirikare ariko gakiza, kandi mwitwaze inkota muhabwa na Mwuka ariyo jambo ry'Imana. Byose mubikore musenga ku buryo bwose mwinginga Imana. Ibihe byose muyambaze muvugishwa na Mwuka. Mugumye kuba maso, mushishikarire gusabira intore z'Imana zose. Nanjye mujye munsabira kugira ngo uko mbumbuye umunwa, Imana impa amagambo akwiriye ngo menyeshe abantu ibanga ry'ubutumwa bwiza nta mususu. No kuri iyi ngoyi ubwo butumwa nibwo mpagarariye. Munsabire kugira ngo mbuvuge nshizamanga uko bikwiye. Tikiko, umuvandimwe nkunda n'umugaragu w'indahemuka wa nyagasani, azabagezaho amakuru yanjye yose ngo mumenye ibyo nkora. Ni nayo mpamvu mboherereje kugira ngo mumenye uko tumerewe kandi abakomeze. Amahoro n'urukundo hamwe n'ukwizera bikomoka ku Mana Data no kuri nyagasani Yesu Kristo bibe ku bavandimwe bose. Mwami wacu Yesu Kristo, nagumye kugirira ubuntu abantu bose bamukunda urukundo rudatezuka.